business fingers. Fica pro moje records.
Yego.
Okay, inama mimi napagawa. Huko nyuma kungu umejigawa. Chochote utakacho kumusawa. Mimi Adamu na wewe ndo Hawa.
Baby come to the light. Baby come to the left. Baby come to the light. Baby come to the left.
La 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 la.
Time, for anywhere you are phone, I'm coming, my baby.
Baby, take you a phone, you call me anytime.
For anywhere you are phone, I'm coming, my baby.
Sija, sija mwona, sija, sija mwona, sija, sija mwona, mbimbo kama wewe, sija mwona. Sija, sija mwona, sija, sija mwona. Sija, sija mwona, mbebo kama wewe, sija mwona.
Ah, unanichanganya, nagutazama na shindwa kurudi nyuma. Nimezama, nimekwama, nimezima mama penzi la kono masa. Naongeza mwendo, naongeza upendo, napunguza skendo, naguhuru kundo. Umenifanya mama mimi kutulia. Na leo nimetulia kwenye mapenzo dunia. Unayoyafanya mina hisu mepania. Tamu na usikia moyo unasikilizia. Mambo ya simati mama punguza kuchati. Na guapo tani chiti weka mtu kati.
Baby take you a phone. You call me anytime. For anywhere you a phone. I'm coming my baby.
Baby take you a phone. You call me anytime.
For anywhere you are found, I'm coming, my baby.
Sija, sija mwona, sija, sija mwona, sija, sija mwona, mbimbo kama wewe, sija mwona.